Guck mal, in deinen Buddha-Bowl.
Fumonacci. Anabwela hambo po Kongola. Napwelo pinda ativali kuchingola. Basi niseka pantulelo na pofola. Mumso kolola uyo ni wabola ya boza bola. Midnight, nagula po tu poto ya majemi shisha pom buto foot sina pende na ma six pack kanaleta na banza kebadi six selo nishi tili 611 tina big match after kakole wati my mom will be upset if I go home late let me evaporate jemele kachite kongen somewhere else takupa pata tima izibe yoni bola. That's why nidi pepo na chivote as God for politics. If ima nipangila po sense. Imagine mtu wa mufotela then vana wake nje vale mela ayo manje nje mano sense. Valeta free education kwa Mrs. Pat. Vana wake bebe waponzira kuma UK. Maponziro yali yake saache tekera kuli vana wake kuma afuno pasa chaine. Hola. Before dinner jet, wapika kanzima ka fried fish. Six lambs, wailonga mumala wakutapo chena big time. Ufika kuja au na monga sumaja bad. All you had was a chicken wing na two red wine. Avantie vakazibo kwa tila. Bose na vafyash uyu anisungila. Very smart chick kepe kana ponzila. Very demure langana mweka kutila. Hola. Emmanuel Mwinde ni wabola. Joseph Sabobo ni wabola. Chilumu Banga ni wabola. Patson Taka ni wabola. Lamini Amao ni wabola. Bene Pospi ni wabola. King Nachi Nae ni wabola. Fashion Sakala ni wabola. Na Sandres Mshanga ni wabola na ye.